kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Sagaleen Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo yeroo mara wiixataa hanga jimaataatti akka lakkoofsa sa'aatii Itoophiyaatti galgala sa'aatii 2 walakkaarraa hanga sa'aatii 3tti raadiyooniidhaaf televiziiniin as magaalaa Waashingtan irraa kan tamsaasu amma jalqabeera. Akka mooltan hordoftoota keenyaa sagantaawwan jimaata har'aa kan keessummeessu an Mitikuu Fiqaaduuti. Oduu fi sagantaawwan har'aaf qabnu keessaa hojjettoonni naannoo sabaa fi sablammoota kibbaa duraanii waa'ee ramaddii isaanii komeen dhiyeessatanii ammayyuu nuuf hin ilaalamne jechuu isaanii fi naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu isaanii qophii torbanii kan ta'e qophiin labataas yeroo isaa eeggate dhiyaata. Hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma oduutu dhiyaata. Gara jaallannettan isin dabarsa.
Attam oltan kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun jimaata har'aaf jenne kunoo. Duraan mootummaa bulchiisa naannoo uummattoota Itoophiyaa gama kibbaa jedhamu keessatti hojjetootni jiran kuma hedduun fedhii isaaniin ala iddoo adda addaatti ramadamuu isaanii ibsuudhaan komee dhiyeeffatan kan hin ilaalamneef ta'uu ibsaniiru. Hojjetoonni kun iyyati isaanii guyyaa 3tti ilaalamee deebii kan kennamuuf ta'uu ibsamus ituu dhimmi keenyan ilaalamiin guyyaan 15 darbee jedhu. Gama kaaniin hagayya 13 bara 2015 akka lakkoofsa Itoophiyaatti kan hundeeffaman mootummaan bulchiisa naannoo kibbaa fi naannoo Itoophiyaa waaltaaf hojiin gurmeessanii garatti ramadamanitti geessu yeroo dhiyoo keessatti kan xumuramu ta'uun ibsameera. Filannoo keenyaan ala ramadamne hojjetoonni jedhan kun deemuuf fedhii kan hin qabnee fi komee dhiyeeffataniif deebii eeggachaa akka jiran dubbatu. Deebii waan dhabneefis iyyata keenya garee iyyata dhaggeeffatu yookaan imbaa xabbaaqii jedhamu kan Itoophiyaa fi komishina mirga namoomaa kan Itoophiyaatti dhiyeeffannaa jedhanii jiran waajjira piroojektii gurmeessuu bulchiisa naannoowwanii bira dhimma kanarratti deebii argachuuf yaaliin ta'e hin milkoofne jechuudhaan Yoonaataan Zabdiyoos hawaasaarraa gabaasee jira.
Pirezidaantiin Naayijeeriyaa Boola Tinuubu kamisa kaleessaa yaada ce'umsa gara dimokiraasiitti deebi'u biyya ollaa Niijer keessatti akka barbaachisu dubbatan. Kunis ji'oota sagaliif biyyi isaanii dhuma baroota 1990 keessa turte waliin waan wal fakkaatuuf yaada kana dhiyeessan.
Hawaasni dinagdee biyyoota Afrikaa dhihaa yookaan ECOWAS erga loltoonni adoolessa 26 funqolcha mootummaa pirezidaant Mohaammed Bouazizi aangoo irraa ari'anii booda mariin gaggeeffamu bulchiinsa siviilii deebisuu yoo dadhabe waraanaan gidduu seenuun akka furmaata dhumaa ta'etti erga doorsisee booda Niijer irratti qoqqobbii kaa'eera. ECOWAS ibsa kamisa kaleessaa baasee baazuun battalumatti aangootti akka deebi'an akka barbaadu cimsee ibseera. Kana malees aangawoonni waraanaa kan Niijer pirezidaant Mohaammed Bazoum bilisa baasuu fi hojiitti deebisuu hatattamaan sirna heera mootummaa deebisuu qabu jedheera. Hogganni waraanaa Niijer haaraan ajaja heera mootummaa iddootti deebisuuf yeroon ce'umsaa kan waggaa 3 turu barbaannaa jedhan. Poolisiin immoo jila Faransaay Niijer keessaa akka ari'u ajajaniiru. Kamisa kaleessaa galgala ministiriin haajaa biyya keessaa kan Niijer dhaabbileen tokkummaa mootummoota, dhaabbileen dhuunfaa yookaan NGO'n akkasumas dhaabbileen sadarkaa addunyaa godina hojii kan waraanaa keessatti akka hin sossoone dhorkuusaa beeksisee jira. Naannolee isaan kamtu akka miidhame kan hin ibsine yoo ta'u garuu tarkaanfiiwwan fudhataman haala nageenyaa amma jiruun akka ta'e ibsameera. Hojii yookaan immoo sochiin zoonii hojii keessatti taasifamu hundi yeroodhaaf addaan citeeras jedhee jira.
Pirezidaantiin Gaaboon loltoota fincilaliin aangoorraa kaafamuun isaanii waan haala gaariin qindaa'ee fi komii uummanni mootummaa irratti qabu sababa kan godhate fakkaataa jechuun xiinxaltoonni dubbatanii jiru.
Roobii darbee loltoonni pirezidaant Alii Boongoo kan maatiin isaanii waggoota 15 olii fi biyya boba'aan badhaate kana bulchaa turan aangoorraa buusan. Hoggantoonni fonqolcha mootummaa kun boongoon bulchiinsa itti gaafatamummaa hin qabne kan biyyattii jeequmsa keessatti galchuudhaaf balaa ta'e jechuudhaan himachuudhaan hidhaa mana keessaatti galchuu isaanii himan. Boongoon filannoo pireezidaantii 7 darbee gaggeeffame irratti injifachuun isaanii erga labsame sa'aatilee muraasa booda hoogganaan waardiyyaa rippaabilikaanotaa Gaaboon jeneraal Biriis Nugeemaa hoogganaa haaraa biyyattii ta'uu isaanii televiziyoona biyyattii irratti ifa taasisan. Taajjabdoonni akka jedhanitti filannoon gaggeeffame gocha seeraan alaa kan of keessaa qabuu fi ifa galaa hin turre jedhu. Gama biraatiin manni maree nagaaf nageenyaa kan gamtaa Afrikaa kamisa kaleessaa walga'uudhaan Gaaboon hanga biyyattii sirna heera mootummaatti deebiftutti sochii gamtaa Afrikaa kan qaamolee dhaabbatichaa fi dhaabbilee jaarmeechaa hundaarraa hatattamaan akka adda cittu beeksiseera. Televiziyoonni mootummaa akka labsetti hoogganaa waraanaa haaraa aangoo qabatan fulbaana 4 jechuun wiixata fuullee keenya mana maree heeraa duratti kakatanii aangoo qabachuuf jiru.
Magaalaa Johaanisberg keessatti ibiddi gamoo abbaa darbii shanii mana jireenyaa seeraan alaaf oolutti qabate daa'imman 12 dabalatee namoota 74 ajjeesuu aangawoonni Afrikaa kibbaa kamisa kaleessaa beeksisanii jiru. Ammas jaallanneen nutti hima.
Waggoota darban keessa addunyaa irratti balaa abiddaa lubbuu namaa galaafate keessaa tokko ta'e kanaan namoonni biroo 61 madaanii hospitaalarraa yaala argachuun isaanii ibsameera. Ulaansa kattaa yookaan bakki eegumsa gamoo sanaa cufamee lafa ture sanatti reeffi namaa tuulame kan argame yoo ta'u kunis namoonni ibidda jalaa akka hin miliqne taasiseera jedhu qondaalli tokko. Waaltaa qorannoo reeffaa Johaanisberg bulchiinsa Gauteng keessatti itti gaafatamaa akka ta'an Tembelaatuu Mipaalsaa akka jedhanitti walumaa galatti reeffi namoota 74 kan argame yoo ta'u 24 dubartoota, 40 dhiira, 10 immoo beekuu fi haala rakkisaa ta'een akka malee gubataniiru jedhan. Ijoolleen 12 balaa kanaan miidhamuus tuuta oduuf ibsanii jiran. Aangawoonni magaalattii akka jedhanitti gamoon bulchiisa magaalattiin qabamee fi tarreeffame kan naannoo dinagdeen gad aanaa ta'ee fi yakkaan guutame keessatti argamu kan fayyadamuun ega dhaabatee booda gara mana jireenyaa seeraan alatti jijjiirame ture jedhaniiru.
Misaayilli Raashiyaa naannoo giddugaleessa Yuukireen Vinistiyaa keessatti bakka daldala dhuunfaa tokko rukute namoota 3 madeessuu aangawoonni Yuukireen jimaata har'aa ibsaniiru.
Bulchaa kata'aan Seerii Borzaabo barreeffama telegiraamii irratti barreessaniin wanti nama dhibu miidhamtoonni jiru lammiiwwan nagaa yookaan siviilota 3 yoo ta'an gargaarsa barbaachisu hundaa isaaniif kennamee jira jedhan qabeenyaa fi konkolaataa irrattis miidhaan ga'uusaa itti dabalanii ibsanii jiru. Gama biraatiin immoo dirooniin Yuukireen jimaata har'aa ganama magaala Raashiyaa dhihaa keessatti argamtu warshaa annisaa nikuleeraa guddoo biyyattii keessaa tokko ta'e rukuttee jirti. Qondaaltonni Raashiyaa akka jedhanitti warshaa Kurchaatoof keessatti argamu irratti miidhaan qaqqabeen jiru garuu yoo xiqqaate gamoon tokko miidhameera. Warshaan nikuleeraa Kursuk warshaa nikuleeraa Chernobyl waliin waan wal fakkaatu kan qabu yoo ta'u Chernobyl bakka balaan nikuleeraa guddaan addunyaa irratti bara 1986 mudatee fi guutummaa Awurooppaa keessatti qaanqeen nikuleeraa facaase ta'uudhaan beekama. Oduu narraaf jenne kanuma.
Kan hordofaa jirtan kun sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Gara sagantaalee keenyaatti yommuu dabarru immoo naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa tibbana hidhattoota faannoo fi humnoota mootummaa gidduutti uumameen lammiileen nagaa du'uu jiraattonni aanichaa sagalee Ameerikaatti himaniiru. Namoonni yaada kennan kunneen hidhattoonni faannoo daangaa cabsanii naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa seenuun waraana raayyaa ittisaa fi humnoota nageenyaa naannoo Oromiyaa waliin walitti bu'aniiru jedhan. Gama biraatiin dursaan ajajoota waraanaa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa rakkoo naannoo Amaaraa ammatti sadarkaa yaaddessaarra hin jiru jedhanii jiran. Tsahaayi Daamxoo Finfinneerraa gabaasa qabdi.
Tibbana naanno Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa darraatti walitti bu'iinsa uumame ilaalchuudhaan kan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan jiraattonni aanichaa wal waraansi guyyoota lamaaf haala sodaachisaa ta'een gaggeeffamaa ture jechuun ibsaniiru. Jiraataa aanaa darraa magaalaa Gundoo Masqal ta'uu isaanii ibsanii maqaan isaanii akka hin dhaamne kan gaafatan waa'ee haleellaa Tibbana raawwatame innaa ibsan.
Godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa keessatti gaarakkoo cimaa ture. Faannoon lola irratti bananii turanii gaafa guyyaa 21/2015 jechuudhaan ganama gara sa'aatii 1 irratti lola nutti bulan jechuudha. Karaa gama ganda iluu godha caffee jedhamutti lola nu bananii sanbooda kallattumaan humni isaan fayyadaman marraabeteedha. Miidda akkasumas aanolii hunda naannoo keenyatti jiran jechuudha. Uummata akkasitti fayyadamanii dhufan jechuudha. Akkasitti miidhaa guddaa ture. Guyyaa gaafa bultii 21 dhukaasatu ture. Tuma fufee bulee gaafa bultii 22 dhukaasa guddaa ture jechuudha. Gaafa guddaa qaqqabe dhoota irraa nama sadiitu wareegame. Sibiilii nama lamatu du'e. Sibiilii sadiillee ni madaa'anii jechuudha akka aanaa darraatti.
Namni kun itti dabaluudhaan jiraattonni hedduun qe'ee fi qabeenya isaaniirraa baqataniiru jechuun ibsaniiru.
Nama baay'eetu buqqa'ee jira. Dhukaasi akka malee cimaa ture waan ta'eef namni rifatee mana gadhiisee gara baadiyyaatti deemee jira jechuudha. Dhukaasi cimaan kan ture magaalarraa kiiloomeetira 3 irratti jechuudha. Leellan kun kan baname gama 3 tokko gara Abbaadoo jedhamuun jechuudha gadda iluu godha caffeetiin inni tokko Fuutii biyya jedhamuun gara kaabaatiin gama tokko gara aduu dhihaatiin kallattii 3 lolli kun kan ture. Bakki itti dhukaasa jalqabe ganda iluu godha caffee bakka addaa qaawwaa jedhamutti jalqaba.
Namni kan biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaatiif kennan jiraata aanaa darraa ta'uu isaanii ibsuudhaan nageenya koofan sodaadhaa maqaa koo hin dhahinaa kan jedhan hidhattoonni faannoo akkamiin akka gara aanaa kanaa seenan yeroo ibsan.
Gaafa guyyaa 21 waraanni guddaan kun kan baname jarri asii lola bane kun hidhannoo guutuudhaan konkolaatuma naannoo konkolaataa isoosii 4 kan seenan karaa marraabitee kana. Kanaaf yeroo kanatti namni haa isaan jedhan jiru qaamni mootummaatti naannuma san jira waraanni mootummaa jechuudha. Akka godina kaaba Shaggar kanatti lubbuun hedduun nu jala wareegamni jira jechuudha. Gaafa daandii tokko irra deemnu konkolaataa dhaabee bare waraqaa eenyummaa eessa deemtan jedhee nu gaafatti barre poolisiin karaarra jirtu tiraafikii karaarra jirtu nu gaafatti. Jarra kana garuu kan konkolaataa 4 irratti jechuun waraan suma baatu beekaa asuusii takkitti nama beektu beekamaadha amma baatu jechuudha. Kanarraan hidhannoo guutuu gaafa isaan deemaniif namni tokko waraanni caacarra jiru illeen dhaabuu hin dandeenye inni Gundoo Masqal irra jiru dhaabuu hin dandeenye jechuudha.
Haleellaa kana ilaalchuudhaan qondaaltota mootummaa kan godina Shawaa Kaabaa aanaa darraa fi biiroo bulchiinsaaf nageenya Oromiyaarraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin taasisne har'aaf milkoofne dhimma Haleellaan raawwatameera jechuun jiraattonni aanaa darraa kaasan ilaalchuudhaan hidhattoota fannoorraa deebii argachuudhaaf carraaqqiin har'aaf taasisne hin milkoofne. Haaluma wal fakkaatuun Baatii Hagayyaa keessa naannoo Oromiyaa godina Shawaa Kaabaa aanaa Abbichuuf Nyaatti naannoo Amaaraa irraa ka'uudhaan aanota daangaarra jiran gareen hidhattoota faannoo kun Haleellaa irratti banuu isaanii jiraattotaa fi bulchiinsa aanichaa irraa odeeffannee gabaasuun keenya ni yaadatama. Hogganaan ajajoota waraanaa raayyaa ittisa Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juulaa walitti bu'iinsa naannoo Amaaraatti uumame ilaalchuudhaan ibsa kennaniin rakkoon uumame sadarkaa yaaddeessaa irra hin jiru jechuun ibsaniiru.
አማራ ክልል ሰሞኑን የተፈጠረውንና ሸኔ ቀደም ብሎ የፈጠረውን ችግር የማስተካከል ስራ ነው እየሰራን ያለ ነው።
ራያን ኢትሳ ኢትዮጵያ እኛ ናኖ አማራ ትረኮመሚፍ ከናንድሮሞ ከሸኔ ራወቻ ትሬ ረቲ ሆጂ ስሬሶ ጀታጅራ ሆጂን ኩን ገመለማንዩ ሃለጋሪቲን ዴማጅራ ሰደርካ ያዲሳ ተውረንጅሩ ሆጂ ትጥቆ ሆጀቹ ቆፈቷፋ ራያን ኢትሳ አመናኖ አማራ dhibbintaa 10 lolaa jira.
Haa ta'u malee sababa walitti bu'iinsa kanaan lubbuun lammiilee nagaa hedduun darbuu dhaabbileen falma mirga namoomaa fi jiraattonni ibsaa turuun isaanii ni yaadatama. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Sahaa Daamxoo Finfinneerra.
Gara gabaasa keenya biraatti yommuu dabarru immoo wal waraansa Sudaan keessaa dhiyeessuudhaan lakkoobsi namoota gara Itoophiyaa seenanii dabalaa jiru ta'uu bulchiinsi mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz beeksise. Gama biraatiin jaarmiyaan godaantota idil addunyaa IOM ega walitti bu'iinsi naannoo Amaaraa keessatti uumame as lakkoofsi namoota Sudaan keessaa gama matammaatiin Itoophiyaa seenanii hir'achuu isaa gabaasa Tibbana Baase keessatti ibsee jira. Naakoor Malkaa dabalata qaba.
Komishinarri Komishinii Hoggansa Sodaa Balaa Naannoo Beenishaangul Gumuz Mohaammed Abdullaaziz wal waraansa wal waliinii Sudaan irraa dhiyeessuudhaan namootni gama aanaa Kumrukiin daangaa Itoophiyaa seenaa jiranii dabalaa jiraachuu sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Namootni 13,000 ta'an gama kumurukiin seenuu isaaniiti komishinarichi kan dubbatan.
Sudan በተለይ ሰሜን ሱዳን እርስ በርስ ጦርነትን ተከትሎ ሱዳን ውስጥ ሲኖሩ የነበሩ ኢትዮጵያውያንና የሱዳን ዜጎችን በጦርነቱ ምክንያት ወደኛ ወደ ኢትዮጵያ
ሱዳን ከሱማ ወራነ ወሊኒ ሱዳን ካባኪ ሰጥቶመም ይወርደፉን ለሚሊዮን ኢትዮጵያፍ ሱዳን ገመኩምሩኪን ኢትዮጵያ ሰነንጅሩ ኩምሩክራን ሃንጋማ ነሞኒ ኩመኩደ ሰዲፍ ዲበጃ አፍሪክ ደሚሽን ሰነኒ በከተኩ ቡፈተኒ ጅሩ ሄዱኒ ሳኒ ለሚሊ ሱዳኒዳ ለኮብሲ ነሞት ኢትዮጵያ ሰነኒ ደበላ ጅራ ነሞትኒ ኩን ከንዱፈን ጀቶኮ ከይሰጥላ ጀቹን ዱበተን
ኮሚሽነሪ ሆገንሰ ሶዳበላ ናንቻ ኦቦ መሐመድ ጎድነ መተከል አና ጉባ ከይሰጥስ ነሞትኒ ኩመ ኩደተሩ በጫለን ኢትዮጵያ ሰይኑ ሳኒቲ ከንይፍሰን
በጉባ በኩል ጉባ ወረዳ መተከል ስር ያለው ደሴ ግድብ አካባቢ የሚገነባበት ደሞ ከ17000 በላይ የሚሆኑ ኢትዮጵያውያን
ገመጉባቲን አና ጉባ ጎድነ መተከል ከይሰጅሩ ሂዲያሩም ሳይት ጃራማ ጅሩራን ለሚሊየን ሰይነን ኩመ ኩደተርባው ሊዳ ገሪኒሳኒ ደበሙ ነጋ ወጎ ተሰደፍ ሪፍና ንቸከይ ሰድሪ ደሰኒ ከን ሱዳን ቱረን የሙተው ከናንድሮ ወሊገልቴ ሞቱማና ንቻፍ ሄደቶስኒ ጉዴን ታስሰኒን አሃሊ ነጋፉ ዩፍናን ሰይነን ባየኒሳኒ የሙ ጉቱማት ደሄኙ መወራነ ሱዳን ጀላዴ ሱዳፍ ከን ንፈንዳ ጀቹን ዱበተን
ጃርማያ ወንገራገራ ወሊን ተውዳን ነሞተ ከነን ገርጋሩ ዳፍ ተታፈታ ጅራጀለን ኮሚሽነርች
ሰዋይር ዳታ ጋር ተተያጀ እኛም ሌሎች ለጋሽ ትሪቢቶችንም በተቻለ መጠን የምግብ
ገርጋርሰ ነውማ ከኔላሊን አብሌ ተሎልቶታ ገርጋርሰ ያታፍ ያተንታን ከሱመስ ማለቀን ለከን ግነን ጅሩ ፈገኛፍ ፈኖዲማፍ ባንክ ያዱኛ ኤሩኒ ደንዳማ ኑቲሮ ለመኛተ ጌስኔራ ከነን አከፈኖዲማ ዩኒሴፍ ፕላን ኢንተርናሽናል ኢፍ ከነምብሮስ ገርጋርሰ ያታፍ ከን ኢመፈያቲ ወልቀበተን ታሰኒ ጅሩ ጀደን
ኮሚሽነር መሐመድ ረኮሌ ኑሙደተን ጀደን ረትስ የሙይፍሰን
ወንም ቦን በከፍተኛ ሁኔታ ስለደኛ ጊዜ ተጨመረ ነው ያለው አሁን ያለው ራሱ
አመለታናን ለኮብሲ ጉዳንቱ ታደበላጅራ ገርጋርሲኛ ታፍሜሻሌ ገራገራኒ በርዋችሳ ሃንቂና ኡላናቱ ጅራዋን ጠይፍ እኔ ለመፋን ጉዳንቱ ተ ገርቡ ፈታ ኢሳኒት ያተጠማን ገልቹ ይረት ሃንቂኖትኒ ንጅሩ ኢሰከነ አብሌቱ ሎልቱ ታውሊንታኔ ፍሩዳፍ እረት ወሊንዱበታ ጅራ ጀቹንዱበተን
ጃርማያ ጉዳንቱ ታ ካዱኛ IOM ኢትዮጵያ ትዱብሂምቱ ከንታን ካይቪ ራይራ ዲመከነረት ወደፈኖ ደብለታ አርገቹፍ ያሊም ቢልብላን ታሲፍኒ ሚልካው ዳባቱስ ወሊቲ ቡይንሰናን ነው አማራኪ ሰትሙደቴ ቦደ ነሞስኒ ወልወራንሰ ሱዳን ጀላድ ኢሰኒ ገመዳንጋ መተማት እንጅሩን ኢትዮጵያ ሲነን ለኮፕሲ ሳኒ ረቹ ገባሰት በነባሲን ቤክሴጅራ ጃርማያንኩን ሀመግዱ ገለይሳ ገየ በረኩመ ለማፍቁደሸኒቲ ነሞትኒ ኢትዮጵያ ሰይነን ኩመቱርባተ ሚጃፍ ኢበሸንጫሉ ኢፕሴጅራ ነሞትኒ ኩነን ዳንጋውና ኖሌ ገመቤንሻንጉል ጉሙዝ ጋምቤላ ፋማራት እንጅሩን ሰይኑ ኢፕሴ አንገምሌ ሃሊ ተስገቢናኑ አማራ ኬሳ ፖያጅራቱፊ ገርጋርሲስ ገመዳንጋ ኢትዮጵያፍ ሱዳን ኢትያከገይፎም እየመሙስ ረኩን ጌጅባ ጅራጆቹን ቤክሴጅራ ከናፊስ ነሞትኒ ገመመተማቲን ሰይና እንጅረኒ ጀዴ ሃሉም ወልቀበቱን ጃርማያ ሞቱም ሞተገምቶ መኒት ዋጅሪ ቅንዴሳ ኢሞተ ገርጋርሳነሙማ UNOCHA ወልወራንሰ ሱዳን ኬሳ ደሰኒ ነሞተ ገመብኒ ሻንጉል ጉሙዚን ኩምሩኪን ሰነን ኬሳ ዳይምኒ ተቋን ቀነ ቆሪቻራ ከንኬ ዲቤቡሳቲን ልቡ ደቡ ቤክሴጅራ ዋጅሪቺ ነሞትኒ ሱዳን ኬሳ ዱፈኒ መነበርም ሳሸርቆሌ ኩምሩኪት ዲያቴ ጅሩ ኬሳ ቡፈተን ኢበሰዲታንሌ ወሶበሩም ሲበራይ ታኑ ሂኔገሊን ገረበ ክብራት ጌ ሰመኒ ቁበቺ ሰሙ ቀቡጀቹን ያድቺ ሴጅራ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ
amma dabareen kan qophii torbaniiti labata animationiin afrikaa keessatti hojjetame waltajjii tamsaasa netflix irratti yeroo jalqabaatiif agarsiifamaa jira taphii gaggabaabaan walduraa duubaan dhihaate super team 4 lakofsa afur jedamu kun dargaggeessa zambia tokkon barreffame gabaasa katie short lusaka ra tigist gametu dhiyeessa
filmi kana keessatti shamarran afuritu humna ummamaan adda qaban super heroes ta'uudhan ergama addunyaa bararu qabatanii ka'an qabiyyee filmii animeeshinii afrikaa super team 4 on netflix irratti agarsiifamaa jiruuti kun Barreessituun fiilmii kanaa Zaambiyaa irraa Malenga Mulendo jedhamti. Ijoollummaa irraa kaastee fiilmiiwwan kaartooniidhaan hojjetaman laaluu jaalatti. Garuu waan laaltu san hunda keessatti nama ishii fakkaatu bifaanis aadaadhaanis jechuudha argiteen beektu. Fiilmii kaartoonii Super Team 4 jedhamu kanama barreessite kana wajjin garuu Afrikaa taatota Afrikaa akkasumas magaala guddoo Zaambiyaa Lusaakaa iskiriin irratti arguu akka dandeeche dubbatti.
So using, you know, these fun, relatable characters, we tell stories that are full of action.
Kanaaf taatota nama bashannansiisan waan nu fakkaatu baay'ee qaban kana fayyadamuudhaan seenaa gochaan guutame qoosaa baay'ee garuu dhugumaan garaarraa jaalalaan hojjetaman agarsiisuu dandeenya.
Hariiroon fiilmii kana hojjechuu keessatti ogeessota kaan wajjin uumte immoo waan baay'ee ishiitti tole ta'uusaatti mula deemanan dubbattu.
Thank you, Temwe.
I can't wait to buy them. I'm going to look at them.
It was fun to know that we could move forward and incredible artists from around the world could come on board.
Fuulduratti tarkaanfachuu akka dandeenyu arguun waan baay'ee namatti tolu. Artistoonni cimoo ta'an addunyaa bakka adda addaarraa dhufan nu wajjin hojjechuuf fedhii agarsiisanii kunoo amma hojiin keenya Netflix irratti tamsa'aa jira.
Achuma Zaambiyaa irraa Zoowaa Giwiraa Kee Boongoo taatuu taatee hojjette dargaggeettii suupar hiroo jechuudha. Suupar hiroon ishiin taatee hojjette tun saayinsiidha fi barnoota jaalatti.
For me, my experience was, I think it was a mixture. It was a mixture of exciting. I was a bit nervous, you know, but most of all, I learned a lot from the experience.
Anaaf muuxannoon sun wal makaa ture natti fakkaata. Onnachiisaa ture garuu xinnoo akka sodaachuus ta'een ture. Hundumaa caalaa garuu muuxannoo sanarraa waan baay'een baradhe.
Ogeessonni Zaambiyaa keessatti fiilmii animeeshinii hojjetan baay'een isaanii ofiif of barsiisan malee deeggarsa teeknikaan qaban. Ta'us warra akka Akeendee Muyumbaa daayireektarri kalaqaa istuudiyoo Itoophiyaa magaalaa Lusaakaatti argamu qormaanni jiraatus cimaniituma keessa darbaati jiran.
I think Super Team 4 had one of the best releases for animation in Africa because genuinely there is a disparage between Africa and animation with art.
Hojiwan animation Africa ti hojjetamani gadhiifaman gaari keessa tokko jedhe yaada. Sababiin isaas akka walii galaatti Afrika keessatti animationiif waan bakki guddaa kennameef miti. Walumaa galas artiidhaaf hojii kanaan garuu animationiif hulaasaa qaniiru.
Studiyoo nana Afrikaa kibbaa ta'ee fi animeeshinii Super Team 4 kana hojjete Trigger Fish bara kana agarsiisa animeeshinii biraa waltajjiiwwan bashannanaa Netflix, Disney akkasumas Showmax irratti gadhiisuudhaaf deema. Daayireektarri kalaqaa Trigger Fish Anthony Silverson barri 2023 animeeshinii Afrikaatiif bara milkii akka ta'e dubbata.
The medium of animation actually could employ so many different people. Across the, you know, the range from concept artists, writers, to lighting artists, to production people, to finance people.
Hojiin animeeshinii namoota baay'eedhaaf hojii kenna. Barreessuudhaa qabee amma artistii ibsuutti. Warra prodakshinii akkasumas gama faayinaansiitiin hojjetan. Namoonni seenaa Afrikaa baay'ee akka arguu danda'an godha. Ardii keenya aadaa hedduu qabdu tana aadaashii arguu danda'u.
Ogeeyyiin industirii kana keessa jiran akka Silverson akka jedhanitti hojiin fiilmii animeeshiniitii fi sagantaalee televizyiinii Afrikaa keessaa daddabalaa dhufeera. Dandeettiinis baay'inaan mul'achaa jira. Wanni hafe garuu carraa ogeessota kana hojjetaniif bal'inaan ardittii keessatti banuu qofaa jedhan. Ani Tigist Gammeetii nagahan.
Qophii keenya har'aa osoo hin xumuriin gabaasa nu hafe tokko isin dhiyeessina. Hojjettoonni Keeniyaa irraa gara biyyoota gidduu gala bahaatti hojiif deeman hojjechiiftota isaaniin miidhaan irratti raawwatamuu dubbatu. Dhaabbanni hojii gargaarsaa hojjetu tokko immoo jireenya isaanii Keeniyaa keessatti deebisanii ijaaruu irratti argama. tujube hora dabala takabdi
nansi nijeru barakuma lamaf kud afrif kuma lamaf digdamatti giddugale sabahat oje argachu fiali ni shengo telaman gar hala su kanni sattaka jijjira medubatti yero lamanu wajira toko ke sattaka hojjettu wada galame fi kana manna mana dunfa bakka humna ol hoje hojjettuf rukuttan ratrawote ke sa akka hojjettu tae
kumaliza kazi ama for example naosha huko kwa balcony mtoto wameamuka na huko hivi wanamsumbua na si kusikia wakiamuka anakuja huko na brother zake wananichapa
yon hoji hanga to kuntumure tae narukutu yokanimmo fakkenya fiyoda emnisani boye sanjeke sababa an bakabro qulle sutjiraade daemni bohun agenyev jecha abban mana sanaf obulunisa narebu jette Nijerun deggirsa garee gargaarsa Heart Kenya jedhamu tokkoon achi bahuudan deesseetti garuu angawoon akka jedhanitti kanshee adda ta'uusaati. Kanneen miidhaa nama seeraan ala deddeebisuuf saaxilaman hedduun ammallee bakka akkasitti akkuma danqamanitti jiru jedhu. Amma mootummaan Kenya kanneen gocha seeraan alaan nama deddeebisuun miidhamaniif bakka qubsumaa qopheessaa jira. Hedduun kanneen haala akkasiirraa dandammatan bakka jireenyaan qaban. Kun immoo isaan gargaaru akkasumas namoota seeraan ala isaan deddeebisan qorachuuf rakkisaa itti ta'u angawoonni dubbataniiru.
We provide the support either by helping them to come back to the country or helping them if
qorannoleen itti fufanii waan jiraniif akkasumas deebi'anii hawaasatti makamuu waan isaan dandeessuuf bakka nageenyi isaa amansiisaa ta'u keessa tursuu qabna. Kanaaf ofitti amantaa akka horatanii hawaasa waliin jiraachuu akka danda'an ogeessota damee adda addaa irratti hojjetan kanneen isaan gargaaran illee qabna.
Mootummaan akka jedhutti lammiileen Keeniyaa hedduun waadaa hojii toora intarneetiin argachuun sossobamanii adda durummaan biyyoota giddugaleessa bahaaf biyyoota gama bahaa kanneen akka Laawoos, Maleeziyaaf Taayilaanditti ergamu. Jaarmiyaan baqattoota akka tokkummaa mootummootaa eegumsi namoota gocha seeraan ala nama deddeebisaniif saaxilamaniif taasifamu keessumaa Afrikaa keessaa hanqina guddaa qaba. Hangi tokko dararaa bifa hedduuf saaxilamu hindu'us. Dhaabi bu'aaf hin hojjenne kan Heart Kenya jedhamu kanneen akkasii gargaaruu irratti hojjetaa jira. Radek Malinuski daayirektara garee kanaati.
Therapy, medical intervention or we support them to restart the plants.
Gara biyya isaaniitti akka deebi'an yookaan immoo deeggarsa bifa adda addaa kan akka deeggarsa seeraa fi deeggarsa wal'aansa fayyaa akka argatan yookaan karoora qaban deebisanii akka jalqaban gargaara.
Nijeeruun egereeseef karoora qabdi. Barnoota rifeensa miidhagsuu barataa jirti. Gareeleen gargaarsaaf angoonni mootummaa namoota seeraan ala nama deddeebisuuf saaxilaman hedduu oolchuu akkasumas kanneen seeraan ala isaan deddeebisan itti dabalaa seeratti dhiheessina jedhanii abdatu.
Yeroo jijjiiramaa yeroo waan addunyaa kanarraa nama namnetti yeroo odeeffannoon dhageenyu waan lafa irratti arginu calaqqisiisne dhugaa barbaanna. Yeroo odeeffannoon nutti himamu gartokkee ta'u amantaa irraa dhabna. Yeroo rakkinni jiru abjuun keenya, abdiin keenya akkasumas hawwiin keenya pirasii walabaa irratti hundaa'a. As sagalee Ameerikaa irraa oduuwwaan hawaasni haala ulfaataa keessatti illee dhaggeeffachuu filatu gara keessa fidna. Addunyaa wal qunnamsiisnee dhugaa wajjin gamtoomsina. As sagalee Ameerikaatti fakkee guutuu isinitti agarsiisa.
Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa qophiileen har'aaf jenne kanuma. Hanga wiixataatti turtii gaarii isiniin jenna keessummeessuun kan isin waliin ture an itti kufqaaduuti torban gaarii.